tubele bulungi na hola bike bulungi sikulirawo wakantyawo Oh, no.